Ndamira njagala anjagala nino kwenyumiriza nagenda nemubuza lwaki bambyo njagala nnyo bwotyo namiro nayogera ensonga tanjagala kuba sirina muntu annumirirwa ndi munaku ddala abaali abange lwabeerawo kale nno ne bw'olindabira omulala ndi muntu wa namiro gwe nawo obweyamwoyo gwe nalayira okwagala nesimya njagala omukisa munene ogwange gwe maama omwana w'omugagga okuganza nzaatemala nzaali maama balina obuloddo abaaleka baleke n'ayagala atalina mazima n'ayagala nza mujuliza omwezi we guligwerako kale nno ne bondabira omulala ne bw'aba yenkana musambwa zo wange wuli namiro gwe nalayira okwagala
kwane rimpalampye olunga lwakimesika bwena kasanga tajja kungasa wamane miro siroza nti kiriberawo lwakimesika bwena kasanga bajukunjiwa wamane miro siroza nti kiriberawo
bisobola ntya okukuleka nkuveeko kikafuwe sikulino ekwane erimpalampye
ng'olwo lwakimesika bwena kasanga tajja kungasa
wama wama na miro sirikuleka sirowooza nti kiriberawo
lwakimesika bwena kasanga bajukunjiwa
wama wama na miro sirikuleka sirowooza
kwenda embala ebikulu byosonkolera olina neebuuza nange ddala kirabo kikyembankuwa olunga lwakinesika bwena kasanga tajja kungasa wamma ne miro sirowooza nti kiriberawo lwakinesika bwena kasanga bajukunjiwa wamma namiro sirikuleka siroza nti kiriberawo
genda nembala ebikulu byosonkolera mulime neebuuza nange ddala kirabo kikyembankuwa
olunga lwakinesika bwena kasanga tajja kungasa
wamma namiro siroza nti kiriberawo
lwakinesika bwena kasanga bajukunjiwa
wamma na miro siroza nti kiriberawo
Dios.